Katikkiro Charles Peter Mayiga alambuludde ensonga enkulu ezituukiddwako Obwakabaka mu mwaka guno gwe tumalako ezikwata ku mbeera z'abantu ba bulijjo z'agamba nti zitambudde bulungi. Muno Katikkiro Mayiga anokoddeyo okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobuwangwa kw'ossa n'ebirala.
Bwe twali tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka ensanvu egy'ekitiibwa, twaggulawo n'eddwaliro emityane lyabbulwamu Ssekabaka Edward Muteesa II n'amalala e Buddu, e Kyaggwe n'awalala gonna tugenda gabbulamu Ssekabaka Edward Muteesa II nga tujjukira kaweefube gwe yakola bwe yali pulezidenti okuyamba abakaramojja ku nsonga z'ebyobulamu. Kaweefube w'okulwanyisa Mukenenya Ssaabasajja ng'atukulembeddemu ng'emmunyeenye ku nsonga eyo, naye avuddemu ebibala abakwatibwa bakendedde, abanywa eddagala nabo beeyongedde kirungi kuba baba bati ogendayo, n'abeekebeza okutegeerayo bayimiridde nabo beeyongedde. Kaweefube avuddemu ebirungi. Kaakati twabakanye kaweefube w'okugema omusujja gw'ensiri. Eddagala erigema omusujja gw'ensiri gyeriri abantu balitya naye timulitya, kubanga aba World Health Organization baatukakasizza nti ddamu abaana mubageme baleme kufa musujja gwa nsiri. Abeesimbyewo mukubiriza abantu sirimu aleme kubakwata mu nkuŋŋaana za byabufuzi kubanga wabaayo okusanyuka, essanyu oliri sirireeta ebizibu.
Mukwata Ddamula Mayiga era alambisa ensonga endala ezituukiddwako Obwakabaka omwaka guno omuli ebyenjigiriza, ebyobuwangwa n'ebirala.
Ate mwawulira nga tugulawo amasomero ga nasale, amasomero g'amabujje ag'Obwakabaka, twatandika n'amasomero 9 era abaana bangi beewandiisiza. Omanyi Uganda wano mu nsi z'ebugwanjuba bwa Afrika yeesinga okuba n'omuwendo omunene ogw'abaana abatagenda mu masomero g'amabujje nasale and kindergarten. Kaakati twagatandika, twatandika n'amasomero 9. Mu kulwanyisa obwavu kaweefube naye tumubaddeko anti emmwanyi terimba. Ennaku zino Uganda eyingiza buwumbi na buwumbi oba mu Julaayi awo oba mu Agusito twafunye obuwumbi oba bumeka obwa ddoola mu mwanyi, oba eribaayo abatuweebazaako kaweefube w'emmwanyi. Naye ndowooza agayinza okuba ageetisse gonna amawulire amalungi ku ludda olwaffe olw'Obwakabaka kwe kumaliriza amasiro g'e Kasubi. Tubeebaza okubeera abagumiikiriza ebbanga libadde gwanvu naye kibadde tekyebeereka. Tewali ngeri ndala yonna gye gaali gasobola kuggwa mwaka gumu wa myaka 2 okuggyako oli nga kyayogerako takimanyi. Mwebale ne rupiiya ze mutuwadde obuwumbi 13 oli yawandiise nti essubi obusubi 13 abamanyi byetaagisa.